Sina makosa, wanionea bure, ati umepanga kunitoa roho. Mambo ya dina yalimkosha, akanipenda bure, kanipa mahaba nalivyo mdogo. Siku mchota nusu, nilimbeba mazima mazima, acha akasusu, ninazopaka dawa za China. Nilimuomba busu, kanivuta nichimbe kisima, kisha kaniruhusu, nimbosi nimtake na jina kabisa. Na kama inauma nakupa pole, nakupa pole, nakupa pole, nakupa pole. Kama nauma pole, nakupa pole, nakupa pole, nakupa pole.
Pole wewe.
Sikufukiza hata dawa, upendo karidhia. Ona kafika na kapagawa, tena ametulia. Ulimchukiza kaya nawa, mapenzi kakimbia. Vile visa tabia mbaya, hata kikurudia. Ulimtia uoka, ati penzi alitonoka, kaja hata sikuroka, kadada na chuma mboka. Siku mchota nusu, nilimbeba mazima mazima, acha alkasusu, ninazomba kadawa za China. Nilimuomba buso, kanivuta nichimbe kisima, kisha kaniruhusu, nimposti nimtaki na jina kabisa. Na kama inauma nakupa pole, nakupa pole, nakupa pole, nakupa pole. Kama inauma pole, pole, nakupa pole, alichoka nakupa pole, nakupa pole. Kipya kinyemi na nyunga, nimekuwa zuzu kabisa.
Kati ya hamira na vimbae, mame nafanya na vimbae.